wa tshwanelwa Kreste morena wa rona tshwaritsa all the glory and the honor it all belongs to you ya morena I need help tshwaritsa tshwaritsa ke ya habo